Anche manyo funa kasente ni nakutoya na je. Wanu bula disakata music insaboleba heta bonabo naba newale je. Ata inasente tumukompole gakolo bulunji wa magweno jebale eh. Waka ha nawe katongole osobolo kuria kukoke nkongole mama waka hard please don't give up. Tukole na manyi tuve mkutura. Waka hard please don't give up. Tukole, tukole, tugende tukole. Waka hard please don't give up. Tukole na manyi tuve mkutura. Waka hard please don't give up. Tukole, eh, tukole, tugende tukole. Waka hard, never be sad. Atakolanze muare tikadi. Don't give up, take it up. Tawanika please don't sign up. Let's do it, we make it. Top of what we gonna keep up, man. We born to win, like a Madi Vange. Top of what to call it, to fune, mama. Waka hard, please don't give up. To call it, na mani, to vemo kutura. Waka hard, please don't give up. To call it, to call it, to gende to call it. Waka hard, please don't give up. To call it, na mani, to vemo kutura. Waka hard, please don't give up. To call it, eh. Tukole, tugere tukole, eh. Kela kumachanyo kumariri. Nesa mbebi kuntanze nemva mubuliri. Nese nyamanyo nenjo zane kumubiri. Sobolo kendo kolanze fate kubomari. Wenzu funa muze numbane mchikiri. Nezi namu nezu kusa kumubiri. Katawa ya yeva nengila mkamori. Olo kubanchi kutenzi zeo nesukari. Topo wa nawe kolanga skari. Senku sabasi tuka wona woli. Topo wa tukole tufune mama. Abenu kubaleke basame, eh. Waka hard, please don't give up. Tukole na manyi tuve mkutura. Waka hard, please don't give up. Tukole, tukole, tugende tukole. Waka hard, please don't give up. Tukole na manyi tuve mkutura. Waka hard, please don't give up. Tukole, eh. Tukole, tugende tukole. Waka hard, tukole na manyi. Atakole talile mama ya chingamba. We waka hard, tuzembe kunyumba. Koyo kusura mbozi kota. Waka hard, muzimbi yona joli. Kola nyomu kwano tosa mkono. Waka hard, musome sayo joli. Kola, kola, topo watu kole. Waka hard, wachapate yo joli eh, eh. Kola nyomu kwano tosa mkono. Waka hard, musome sayo joli. Kola, eh, eh. Tukole, tukende tukole. Waka hard, musawe yona joli. Kola nyomu kwano tosa mkono. Waka hard, bunome yo jali. Kola, kola, topo watu kole. Waka hard, please don't give up. Tukole na manyi tuve mkutura. Waka hard, please don't give up. Tukole, tukole, tugende tukole. Waka hard, please don't give up. Tukole na manyi tuve mkutura. Waka hard, please don't give up. Tukole, eh. Tukole, tugende tukole. Waka hard, please don't give up. Tukole na manyi tuve mkutura. Waka hard, please don't give up. Tukole, mama, tukole. Je, the untold.